Tomeko, pene pael na kapapula, umano no mugakire shuandiko, atena wofuo sambieko, kastam na kuenda giriro, katena na kufawa sangwao, wakula ekango ya mbuka, usaluni omulungi jakorena, era wobo musanzo mukamba, ntina sobero ebikambo, oya tabazo lumunkuli. Abantu okweyisa batyo batabuse nnyo tandibaddeko n'abalala abeewunaayira ne bataba mikwano gyange ddaladdala ne sitaaniyo n'asobola okutabaasa ky'obukyali kulyewa buganya okwagala nze saalina musango gweye okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye zizaali mambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala mbulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye ave ku mambo omusanzu mugamba tukyokwetonda sikitte lwaba waliwo ekyekakasa naddala mu ekyo ndi musobya ensobi zikolwa bantu balamu ne zigonjolwa abantu tesiramulwa bwe kityo kijambula mu nsi teryatuukiridde wente ebbaluwa mpandiika wakati mu bwetowase akaggululeko ku ndowooza nze sirabawaawo nsonga nnyo kyenyi ekyo kyasingiridde atyemula atya bwakyo gwakawala ng'ogwagala enzi gukyamuliwala nsabye bw'omusanga omugamba titusisinkane mwewantu eneewaffe obanzijewe tunyonyolegane muntu ku muntu amuwulire nange muyitiremu siragidde bulagizi nsabisa ttembe kubanga nze nkyamwagala bakyamwagala omuntu wange onomwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ezo zaali ngambo mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange onomwagala mpulira nkyamwagala okuneetamu ati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango kweye ave ku ngambo zuzali Oh. kola wotia Nimwete gefo kwe yogerako Kuwasha nanga sichimanyi Atempuli ranja mwakara Umwana na mwe mumumanyi Chapwa nesarao Ache kusawe nevanyuma Omulu njivacha mputengu Achakuwa kosebubi Avera imba Yewe tuataka Opwesi gangana Tala yancha ya balala Tene marizo yomu Nangumi angala ira Aoneta vera imba Mentiomba desaba usavi Eranga ngamba Siwaliza kuwanga chomanya Wandiva okenge yendala Emiti magitu chuka chuka Etu sara omgezi ya ukana Wakati mkumarira Emiti magisara wengeri mbia Na imbono ncha mwagara Mbate mwagara Kumuntu wangono mwagara Ulira ncha mwagara Okuneta mwati alimbanyo Okusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izu zari mnambo Oh, mbate mwagara Ncha mwagara Umuntu wangono mwagara Mpulira ncha mwagara Okuneta mwati alimbanyo Nokusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izu zari mnambo Chumono mugamba Desikwe murundi ogusose Minopyo mbira balunye Chirimu utondo kushaibwa Olavensi ya shao mununuzi Awatari musango Ne mugaluriri nyondo Nange wachi kakasanya kugema Mukama ya soko kugemura Nebu chatenga gaulula Ya chuse mirembe Abamu netubisi wembera Ngate yomulala Awa wafunite mirembe Si uli mutono nchavera buhi Na yewe mirembera Sebatero kumbe ya kea Mbaba shara mbadibaga Na yekwono siri na msango Mbina mwete gefokwe yogerako Mbasha nanga sichimanyi Nukusara wakwe kuwakanya Siri na msango kwe Afeku mambo Bampari nisa Bankonjete Zerambu sausa Wakaka santia mbekulira Mazima karese ngambo Rwasha maririra Kukutuge ntege kesi vateo Kukutaro nino Ele mire